Setshwantsho sa 22. Bana ba Modimo. Ha re dumela hore Morena Jesu o shwele ho lefela dibe tsa rona, dibe tsa rona di a tshwarelwa. Jwale re bitsa Modimo Ntate hobane o re amohela re le bana ba hae. Modimo o batla batho bohle ba merabe yohle ba ditjhaba tsohle hore ba mo latele. Setshwantshong sena re ka bona Morena Jesu a amohela batho bohle ba dumelang ho yena. Modimo o batla hore wena le nna re dumele ho Morena Jesu, re tle re be bana ba Modimo.